baby kishingo ninginia, nipeza kwa chukwa chumwenza. Umeniteka asilimia, umenifanya mbochi mikwako. No, 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 mapenzi bila makasiriko. No, 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 kipenda basi heshima iko. Well, no, my love, upote utakapo ntakwenda. My sugar coke, ata waseme nini na kupenda.
Nawe, unapenda na sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
atutatenga na minawe.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
atutatenga na minawe.
Tamu kama kachumbari, kasura kama kazari. Mtoto kweli ni hodari, boga tam tena za bizari.
Ananipa makubwa mwenzenu,
nimekufa nimeoza. Anavonipenda mwenzenu, kashanipa unaoza. Mpaka naruka mateke, yani jisi nampenda. Haje geto aniteke, mie popote ntakwenda.
Kipenda basi heshima iko.
Well, no, my love, upote utakapo ntakwenda. My sugar coke, ata waseme nini na kupenda.
Nawe, unapenda na sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
atutatenga na minawe.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
atutatenga na minawe.